na faza. Mimi kwako nimesha kupenda na tunaenda na ma. Penzi senti pwani Mombasa. Mimi kwako nimesha kupenda mekwako salama. Asa acha waja waseme maneno, waseme maneno. Wazidisha penzi kibidyo jinyonge, kibidyo jinyonge. Umenifanya na michizika kwa penzi, chizika kwa penzi. Ta wakisema sema hilo mimi sijali, mimi sijali. Ata wakizusha zusha bado, wakiroga roga bado. Ata wakizika ngombe bado, wakitupa asadi bado. Forever, forever, forever. Me and you yani forever, na forever, na forever. Yani forever, forever, forever. Me and you yani forever, na forever, na forever. Niwe Jai Jai Monday, niwe Ray Ray Vani, ama niwe JJ Melody, nikuimbie love, love, love. Niwe Jai Jai Monday, niwe Ray Ray Vani, ama niwe JJ Melody, nikuimbie love, love, love. Mana siwezi kuwa like I'm single, like I'm single. Kiasi kose mapenzi ya kweli mimi, ya kweli mimi. Bora kae nilinde wako moyo, wako moyo. Mana nacho kilinda ni moyo wangu, ni moyo wangu. Ata wakisema sema bado, wakizusha zusha bado. Hata wakiroga roga bado, wakizika ngombe bado. Wata wakisema sema bado, wakizusha zusha bado. Hata wakiroga roga bado, wakizika ngombe bado. Penzi la la muro manafaza. Mimi kwako nimesha kupenda na tunaenda na ma. Penzi senti pwani Mombasa. Mimi kwako nimesha kupenda, mimi kwako salama.